seguka baba bali wano kumbe katonda itwa Zeus az wabula musungu wavu yaganyi bakatonda balogenda masuno kwenyigira mu nsongeno era nabagamba senga wabawe yenyigira mu kino abagenda fabufi yakwate kubona sembera ati ono nsonyi wa kitaffe munange
only broke the law to protect my...
agamba mwe kimuletedde okumenya etteeka gezaako taasa muntu wa